This is 3S30, and this is Vivian again.
Kwathike kaloku ngantsomi kulizwe elikude kukho intombazana egama linguNokuyola inomnakwayo abantwana babini qha kunina kwelizwe kunqabe amanzi wathi lo mfana ngenye imini olusile sezinkomeni wazife enxanwe ngathi uza kufa wehla wathoba umfula thoba imilambo wala xa kudale hamba wafuka kukho isichene nane esincinci samanzi wagaqa wasela walile xa sisela kwathi thu into enkulu yenyoka yathi le nyoka wenzani kula manzi oh uxolo mhlekazi ndivuka unxalo wathi uyawathenga noba wasela nje oh ndiyawathenga mhlekazi ndiwathenga ngodade wethu wathi lo ngesilonyana kulungile ngomso ndawufika kowenu ndiyothatha udade wenu oh wagoduka lo mfana intliziyo yakhe ibuhlungu wenyuka hamba kancinci wafika kowabo waqokelela amawabo wathi makuxhelwe inkomo umthengisile ngodade wabo udade wabo saze baphinde babonane uzawutyiwa sisilonyana aw waxelela udade wabo le nto kwathi wazalala avuke ekuseni yaxhelwa le nkomo yatyiwa inyama kwalukhala wenkukhu zokuqala wavuka udade wabo wemka waphaphatheka lo mntana ebaleka walaxe phiphipha wathi awuthi ya ikhona le nto iqhumisa uthule emva kwam wakhala wathi ndingunakuyola kuthengwa ngaye amanzi ndingunakuyola kuthengwa ngaye amanzi yeza le nto yamithi unqe wabona umzi lo mntana wabaleka wafika wazijula kulo mzi wathi ndingunakuyola kuthengwa ngaye amanzi ndingunakuyola kuthengwa ngaye amanzi ndingunakuyola kuthengwa ngaye amanzi wajuba endlini yafika le nto yajijela indlu le yonke kwamnyama wahlala uNokuyola ebusuku kube semini uhleli kule ndlu kwala ngosuku lesithathu yacombuluka le nto yesuka waphuma uNokuyola wathi ya yiyo le nto emva kwam wabaleka wathi awuthi kukho ihlathi elinamadoda agawulayo wabaleka wayothi kula madoda wakhwela emdini omaphezulu ahlala amadoda agawula apha phantsi agawula amadoda akamboni wona wale senjalo yeza le nto ithi unqi athi amadoda he ikho le nto izawucabiza wesihlathi abaleka amadoda wathatha uNokuyola kho uthini lizawuhlathi le nto yajijela waphinda wehlika wabaleka emva kwala madoda anyeka la madoda aboma ukhona lo mntu ubaleka emva kwawo amthatha abaleka nawo naye xa ufika emzina wamtsixela yafika laa rhorho yajijela le ndlu washiyeka uNokuyola ngaphakathi nabantu balomzi kwabuzwa wawutheni waxela uNokuyola hayi umnakwethu wayenxaniwe waze wathenga amanzi ngam ngoku ke ndikuloo ngxaki ndizawutyiwa sezilonyana heyi kuzawuthwala Nokuyola mawunike utyiwe sesilonyana noba makuthweni kodwa makwathi Nokuyola esiyolonyana sihlale iintsuku ezintathu siphinde sisuke endlini hayi ke kwahlali zantathu iintsuku sesisuke esilonyana sakhutshela abafana basixabela safa kwathi uNokuyola makende endele kweli lizwe angalaziyo wenda uNokuyola kwathiwa ngenye imini makuyokhiwa imbola kuzawuthonjisa intombi yalo mzi wahamba uNokuyola naye kweli qela lizawuthombisa le ntombi kwakho imbola bathi bawufika phaa kwathiwa le ntombi mayidityelwe ehlathini zokuthonjisa uNokuyola lo bayibulala le ntombazana bayitshonisa ehlathini bahamba bagoda koNokuyola bathi bawufika phaya ekhaya kwathonjisa uNokuyola wangeniswa kulandla kwahlalwa pha oh yafika imini Kwala kwamadoda ugawula. Kwakho into ethi phezulu emthini we nogawulayo. We nogawulayo. Undibulisele kumama nodade ekhaya. Uxeba ungcamso omlungu lapha ehlathini. Udityelwe ngumtshatshi ezulu. Bahle madoda kanime. Hey, kanime. Wathi omnye gawula, gawula. Phika nento zehlathi gawula. Agawula ogawulayo. We nogawulayo. We nogawulayo. Undibulisele kumama nodade ekhaya. Uxeba ungcamso omlungu lapha ehlathini. Udityelwe ngumtshatshi ezulu. Wathi umndeyi. Ngumntu luthethane. Ayiyolwa le ntombi ibe sitya inyama yokusasa nje. Wathi umntwandaza, masiye. Bakhwela amadoda bamohlise. Tyhini! Hey, umtshatshi ezulu lo yintoni? Hayi, ndadityelwa. Zange uthombe? Hayi. Kubani uthombileyo unokuyola. Lungile, masiye. Wabeka kwenye ikoyi umtshatshi ezulu. Kwaxela uyise nonini. Kwathi make ubona intonjane kulandla. Ngunini? Kwathi hayi hayi hayi, wakwakho umntu obona umntanakhe ethombile, uyawuphambana, zange ibekho loo nto. Wathi uyise ndithi ndifuna ubona lo mntanam, ndinento endizayithetha kuyenza ufa. Yho, 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 zange ibekho loo nto, zange ibekho, zange ibekho, zange ubatsho nomtshatshi ezulu apha. Hayi bo, yini yini, zange ibekho, oh yini intonjane. Intonjane zange ibonwe ngunini, ifana nomkhwetha. Wathi ndifuna ubona umntanam ndizawufa, ndifuna uyolela kuye. Kwakhutshwa abafana, kodwa mabaye phaa, baye. Bafika intonjane erhwatye egumbini. Latyhilizi loo mkhuzana julwa pha. Ntonjane, hm, wenzana apha? Hleli. Nokuyola, hm, wenzana apha? Ndihleli. Uhlalele ntoni? Ndithombile. Yangena induku. Wabethwa, 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 wabulawa, wabethwa nezantombi wayeyobulala nazo. Wangenisa umtshatshi ezulu emthaladiyeni wahlala. Kwala nxa kwiintsuku ezintathu. Kuthe be akho mntu ekhapha, kuthe muntu njani hleli yona. Kwangena amathanga gaqa 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 amathanga amabini emaphakathi emnyango. Ntonjane, hi, unabani apha? Ndindedwa. Ithi ndindolwa mani? Ndindolwa. Ntonjane, hi, unabani apha? Ndindedwa. Ithi ndindolwa mani? Ndindolwa. Ahamba gaqa 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 emezantsi kweziko. Ntonjane, hi, unabani apha? Ndindedwa. Ithi ndindolwa mani? Ndindolwa. Ntonjane, hi, unabani apha? Ndindedwa. Ithi ndindolwa mani? Ndindolo ahamba amathanga gaqa 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 afika ayibetha 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 intonjane yadumba ubuso kwalalwa ingayixelanga le nto iyoyika kwasa ngomso kwaphinda kwathi bhe abantu kwalwa kwakuthi bhe akho into ethi giqa 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 ngengqengqe emnyango ntonjane yi unabani apha? Ndindolwa. Ntonjane, hi, unabani apha? Ndindolwa. Ey, enyukela amathaka. Ala nxa sezantsi kweziko. Ntonjane, hi, unabani apha? Ndindedwa. Ntonjane, hi, unabani apha? Ndindolwa. Ey, ambetha, 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 ambetha la mathaka. Hey, athi awudikwa emka. Bafika abantu bayixela le nto. Kwathi wafuna wabekho abafana bathi apha emkhusaneni ngomso kulalele la mathanga kahle aphinde afike la mathanga azobetha intonjane. Hayi ke kwasangomso aphinde afika la mathanga lethi kuthi bhe ntonjane hi unabani apho ndindolwa ntonjane hi unabani apho ndindedwa yithi ndindolwa ndindolwa. Ey, afika amathaka. Ambetha, ambetha, ambetha. Bavela abafana. Bawaxabela la mathaka. Bawaxabela, 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 bawaxabela. Afa amathanga acumka. Yakhutshwa intonjane engakhange iphinde ibethwe. Pheli pheli ngantsomi. Ngeqe.